Msafi.com.
Mtoto apita.
Sio mfupi, sio mrefu, kalangi kake black and white. Sio mfupi, sio mrefu, kalangi kake black and white.
Oh my god. Namtafuta simuoni, ananijia gandotoni. Nikilalaga kitandani, nikipapa sasi muoni.
Wala apendage tabi senti, ukimuzi tu wana forgeti. Amenipenda mimi japo seleweki, penzi lake sijawe kwa benchi.
Oh my god.
Hata sula yake, mwendo wake, wetabasamu lake nalikumbuka. Hata sula yake, mwendo wake, wetabasamu lake nalikumbuka. Sio mfupi, sio mrefu, kalangi kake black and white. Sio mfupi, sio mrefu, kalangi kake black and white.
Oh my god. Namtafuta simuoni, ananijia gandotoni. Nikilalaga kitandani, nikipapa sasi muoni.
Nikimpata uyo mtoto, elemotaga kwa ndoto. Wangu watakuwa special, yani nitamuita mama watoto. Nikimpata uyo mtoto, elemotaga kwa ndoto. Wangu watakuwa special, yani nitamuita mama watoto.
Fula yangu ni wewe, popote ulipo welewe. Wanakupenda wewe mwenyewe, usiniache mwenyewe. Namtafuta simuoni, ananijia gandotoni. Nikilalaga kitandani, nikipapasa simuoni.
Simuoni
kitandani. Suleida,
kutoka kwa DachiMsafi.com.